Filenga indupwa ukuigatana kabiri fingi filenga indupwa ukupusana shimbi indupwa sharipatana pamulanduwa kupatana shimbi nokulowa sharipowa nomba natutonte amenso Yesu pafilenga indupwa ukuigatana tuende pamo. If you want to go to Indala Mashaku Ipela, Elwechi Temuiko, Punfana to Ipele, Emashiwi, Yatushile, Fikolwe. If you feel Takwa no Pushita, Putemuane to Sumane to Ikatane, Putemuane to Sumane to Ikatane. Welu palo andi na milomba tuikatane.